Naamua kumpigia bila ibwa na jisifu. Mindo SA the bingo, yani nyangema promoter. Nataka nwasaidie nye wote mnaosota. Nataka nwapedeke Kigoma kisha Botswana. Alafu mtichagua Chicago au Alabama.
Kilometers umekata na kununua dola tano. Tilipe kabla show na uwe ndo wetu msimamo.
Napanga na promoter mkutane face to face. Wamini west ukimona tu na mpakes. Promoter majalada na suti chini anandala. Sekunda chache tu ete anangomia sigada. Mudo na vipenda promoter anasema jala. Husu fala kivipi mini jitoe kafala. Mekuja fanya biashara umekuja kuleta masiara. Naona unadharau yani umesha niona sakada. Alipo ni ate hoi promoter anaomba nauli. Ete atanilipa siku show ikiwa nzuri. Eti promoter na bip. Naamua kumpigia bila ibwa na jisifu. Ring, eti promoter na bip.
Nakulipa laki nane, lakini mkataba shitaki.
Ring, eti promoter na bip. Naamua kumpigia bila ibwa na jisifu. Ring, eti promoter na bip.
Yeah man, mna 50 hapo ni chwe fegi. Mapromoter wote, hivi mnanisikia. Sumkisikia nyimbo, mnajifanya mnasinzia. Tikianza kuimba, mara ghafla mko bize. Hamna chabizi hapa, naomba mtusikize. Nawakilisha kikilio kwa niaba wasanii. Hawa naimba rap bendi hata kama lambi. Sasa kufupi ngosi na jeti nasema hivi. Show zote maelewano, hapo tisibishane. Kwa nini kabla kupanda jukwani tisimaizane? Kia mtu afela chake, ndio maana yake. Msanii mjamwaika afu mnatumia jina yake. Matokeo yake inaonekana sisi tunaweka mapozi. Kinachofuata sasa hivi hapa kugawa dozi. Mziki nkazi yangu, sitake kunichezea. Unajifanya promoter, kumbe unadiogopea. Mwenita niimbe, show zangu mimi za muhimu. Nakuja sababu mashabiki wetu sina mheshimu sana. Nimeshuka jukwani promoter wa huonekani. Nikutafute kama Osama na kutafuta Afghanistani. Kwa mtaji huu mimi nasema hapa hata iwezekani. Kuanzia sasa mambo mapya sio kama ya zamani. Emson Nikobogi, unajua wanavyotiambia.
Eti msiofu bana tano uliambia. Afu kukwetu madem kibao na wazimia.
Nini kutuzimia? Wafe kabisa mimi sitaki hata kuwashikia. Fanya unavyoweza yangu lazima kumpatia. Kama mpombe mnazi tunaunywa mpaka siti na ukimbia. Mapromota, nasema mapromota.
Jamani takulipa laki nane, lakini mkataba sitaki. Takulipa laki nane, lakini mkataba sitaki. Nyambaf.
Ring, eti promoter na bip. Naamua kumpigia bila ibwa na jisifu. Ring, eti promoter na bip.
Takulipa laki nane, lakini mkataba sitaki. Nyambaf.
Ring, eti promoter na bip. Naamua kumpigia bila ibwa na jisifu. Ring, eti promoter na bip.
Yeah man, mna 50 hapo ni chwe fegi.
Ring, eti promoter na bip. Naamua kumpigia bila ibwa na jisifu. Ring, eti promoter na bip.
Takulipa laki nane, lakini mkataba sitaki.
Ring, eti promoter na bip. Naamua kumpigia bila ibwa na jisifu. Ring, eti promoter na bip.
Yeah man, mna 50 hapo ni chwe fegi.